waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ergay gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa ka hor hadlay golaha amaanka ee qaramada midoobay, waxaana uu sheegay in wixii ka dambeeyay khudbadiisii u dambeysay uu ka jeediyay golaha amaanka in Soomaaliya dhowr arrimood horumar ay ka sameysay, isagoo tusaale u soo qaatay in dalku ku jiro dariiqii loogu cafin lahaa lacagaha deynta ee lagu leeyahay, kadib uu yiri markii IMF-ta iyo dalal kale ay siiyeen qiimeyn wanaagsan Soomaaliya. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale gacanta weli ku haya, ayuu yiri, goobaha ay ka qabsadeen Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose. dhanka diblomaasiyadda, ayuu yiri Mr. Swan, madax Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulan ay dhowaan yeesheen waxay ku sheegeen, ayuu yiri, inay soo celinayaan xiriirkii labada dal u dhexeeyey oo dhowaanahan mugdi soo galay laga soo bilaabo bishii Febraayo. Ergay gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in si looga miro dhaliyo ajandayaasha ku aadan doorashada 2022 in loo baahan yahay siyaasad loo dhan yahay.
This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states.
Waxaa ka mid ah wada hadal iyo isu tanaasul dhexmara dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. waxaa ka sidoo kale loo baahan yahay mid dhexmara hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta, madaxda hadda talada haysa iyo kuwa dibadda hadda awoodda ka jooga, iyo weliba waxa uu yiri madaxda sare iyo ururada bulshada oo codkoodu muhiim u yahay Soomaaliya oo dhan. kadib muddo ka badan sannad oo aysan jirin wax wada shaqayn la taaban kara oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo xubno muhiima oo dowlad goboleedyada ka mid a, waxay caqabad ku noqotay, ayuu yiri, in la hirgeliyo oo la gaaro arrimo muhiim iyo mudnaan weyn u leh dalka, isagoo ku booriyay madaxda dalka inay tallaabo degdega qaadaan si looga gudbo ismari waaga.
Somalia's leaders must act urgently to break this stalemate between the center and the federal member states.
Madaxda Soomaaliya waa inay qaadaan tallaabo degdega si looga gudbo ismari waaga. Mr. Swan ayaa sidoo kale sheegay in siyaasadda Soomaaliya ee hadda jirta mar walba diiradda lagu saarayo doorashooyinka 2020, waxaana uu hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in baarlamaanku ansixiyo shuruucda doorashada iyo tan xisbiyada siyaasadda ka hor bisha December, haddii kale, ayuu yiri, taasi waxay khatar gelinaysaa doorashada 2022. Mr. Swan ayaa soo dhaweeyey kulankii dhowaan dhexmaray madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey, isagoo dhiirigeliyey in wadahadallada noocaas oo kale la badiyo, wuxuuna ugu baaqay dhammaan dowladaha heerarka kala duwan in la ilaaliyo xorriyadda shacabku u leeyahay inay aragtidooda ka dhiibtaan nidaamka doorashada.
I call on authorities at all levels of government to ensure that political space is preserved.
Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dowladaha heerarkooda kala duwan inay xaqiijiyaan in dadku siyaasadda u madax bannaan yihiin inay ka qayb galaan. Muwaadiniintu waa inay xor u yihiin inay hadlaan oo ay warbaahinta helaan oo ay isu iman karaan, kulmi karaana, oo ay u safri karaan, ayuu yiri, meeshay rabaan si ay ula hadlaan Soomaalida kale.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Soomaali.